Artis yaada saa boojii'aa ogeessa giraafiksii dizaayiniidha. Bifa barumsaa kanaa fi akkasumas kominikeeshiniitiin yuunivarsiitii lamarraa eebbifameera. Yeroo ammaa kanas at United States University Washington godina Washington jiruuf hojjeta. Yaada isaan hojii artii keessumattuu fakkii namoota bebbeekamoo kaasuudhaan hawaasa Oromoo biratti beekama. Dhiyeenya kana immoo hojii hawaasaaf tola ooltummaadhaan hojjetuun dhaabbata Africa Achievement Award irraa beekamtii Male Social Media Influencer jedhu argate. Qophii keenya waa'ee uummata Oromoo kana beektu laataa irratti keessummaa godhanneerra Tibisti Gammeetu dubbise.
The African Achievement Award 2020.
Dhaabbanni African Achievement Award jedhamu lammiiwwan Afrikaatii fi hidda dhaloota Afrikaa qaban hooggansa, tajaajila hawaasummaa, barnoota, aartii, faashinii akkasumas ispoortiidhaan gumaacha godhaniif beekamtii kenna. Artiist Yaadessaa Boojii'aa warra badhaasa bara 2020 argatan keessaa tokko.
As the best African male social media influencer.
African male social media influencer jechuunis miidiyaa hawaasummaa fayyadamuudhaan namoota dhiibbaa gaarii uumuu danda'an mata duree jedhu jalatti damee dhiirotaatiin moo'e. Hojii akkamii akkamii hojjechuudhaan beekamtii argate laata?
Maqaan koo Yaadessaa Boojii'aa. Hojjaan koo graphic designer. For University of Washington, I live in Seattle, Washington. They've been seeing some of my work on the social media when it comes to Oromo rights, East African and Ethiopian rights.
Hojii gama miidiyaa hawaasummaa hordofuudhaan dhimmoota mirga dhala namaa Oromiyaa, Itoophiyaa gaafa Afrikaa irratti waanan hojjedhu madaalan. Karaa kaaniin akkuma yaadatte yeroo weerarri vaayirasii koronaa ka'etti hojiin hawaasa biratti hubannoo uumuudhaaf hojjechaa ture barruulee Seattle Times irratti illee beekamtii argatee gabaafamee ture.
So when the coronavirus started, I see a lot of weak points when it comes to
gama sani gaa hojiin baay'ee hubannoo uumuuf irratti hojjechaa ture lammiiwwan Ameerikaa gurraachaa fi hawaasa akka keenyaa lakkoofsaan xinnoo ta'an bira ga'uu irratti qaawwaa qabaachuu waan nu hubadhee dirree miidiyaa hawaasummaa kiyya fayyadame akkamitti haguuggii fuulaa akka fayyadamanii jalqabee waan baay'ee barsiisaan ture. Hordoftoonni kiyya biyya jiranillee irraa fayyadamanii jiru jedhee yaada. Kanaaf egaa badhaasni beekamtii kun kan naaf kenname.
So that's one of the reasons why I think we stayed TV station on this award chose me, I think.
Yaaddessaa egaa maatiin kee maatii qabsoo biyya sanii keessatti bakka guddaa qabu keessa dhufte. Haalli maatii keetii gara hojii kanaa gara hawaasa hojjechuutti wanni si seeste jira? Wanni sanarraa kaatee nutti himtu?
Born in Ambo, so I always have that very close tie with Ambo area.
Ambo sandara yeroo hundaayyuu naannoo san wajjin hidhatan qaba. Sanbooda daa'ima waggaa lama ta'ee abbaan kiyya ajjeefamnaan gara Finfinneetti gale. Abbaan kiyya warra Maccaaf tuulama hundeessan keessaa tokko seenaa maatii kiyyaa yaadachuun barbaada. Sana caala garuu ofii kiyyaafillee hojii bu'aa qabu hojjechuun qaba jedhe namana. Seenaan maatii keetii jabina siif kenna garuu sun gahaa miti. Namni hundi gahee ofiisaa taphachuu qaba.
The family story can be something to lean on, but at the same time, people have to make their own story. So, that's what I'm doing right now.
When my house is here, I'm going to get to the house. 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 One inuma Africa agarsis, or inuma hidde dalota cape, or so don't think kankane agarsis. Hojiiwwan suni namatti dhufee si gaafatamu ofiis tola ooltummaadhaan.
If it is for to cause attention to the issues like for example Oromo protests or Black Lives Matter, all those things I usually do from my own charity or my own time spent on that.
Hojiin sun dhimmoota adda addaa irratti hubannoo uumuuf ta'e fakkeenyaaf akka yeroo mormii Oromiyaa keessaa Black Lives Matter fa'a yeroo kiyya fudhadheen kaffaltii malee bilisuun hojjedha. Yeroo namoonni fakkiiwwan adda addaa dhuunfaadhaaf akka hin kaasuuf nagaafatan immoo kaffalchiiseen hojjedha. Hojiin kiyya baay'een garuu dhimmoota hawaasummaa irratti haasawaa adda addaa gochuudhaan sana kaffaluun kiyya irra godha.
speaking on the calls and things like that.
Barakana barama umekana barhara jal kamne amma isa dume 2020 kitaba hoji ke agar sisu matan sutet kitaba tani mal himu barbade mal agar sisu barbade bayi misa fakida garo amma ta isena ma suke sena ke qaba malira ka te sura wan namo ta saniya ka fakina ma saniya ka kaste namo ta bayi jira fakkeenyaaf muummee ministeera Itoophiyaan ammaa Dr. Abiyyi qabee namoota ka obbo Baqqalaa Garbaa, Jawaar Mohaammed, Dr. Mararaa nama baay'ee qabda. Dubartoota keessas jiru baay'ee ijoolleen jiru. San duraan hojjechaa turte kitaabaan fuudhuun sun maal himuu barbaadde? Seenaa natti himuu barbaadde maaliin kitaaba keessa?
The book is called The Art of Yabis Taboja. People can find it on Amazon. The reason why I wrote the book is, if you remember when Jawa was traveling to
America, there was a lot of art of Yadesta Boja Jerama, Amazon is at Gurgurama. Sababin Kitab Jabare says, near the Tote Rojo or America, Ufe Turetti, Sirida Mormi Sabarale Fasuture, Elisa Siasajo or Mormu Balale Fachura Committee, Garu Erosanit in Motoromo Wanta and Heddu Balale Fachuture. Makan tanin na mota wamu wana dadat darbachu tuture. Shamarre chaltu jadam tu garawal gayi deyma turte arrabso gudda tu shemu date ture. Surashi san fudin fakki kase. Namni baayyen surasan maaf kaapte maali barbaichi se jarani na kekan.
A lot of people ask me like, why did you paint her? What are you trying to say?
Ati se adisa, keek ni rati ihadisan, dirka maka artist tiraju, akkayadatu.
If you see on the book in the cover, it says from Bagada to Chaltu and everything in between, because it is artists' responsibility to speak when they see something really not good happen.
Fulra kitari charati abagada ti jalkabe amma chaltu takasmas wantota kanjer wanda no kenye targinu kagari mtani rati lubachun dirkam artistisi namni aada kamirralle dufu maqaballe isti sodaachi son barbaachisaniti karabraati nojiki yan namo talalcha dadda qaban ofkeesa qabaachu agarsiisun barbaada dirqama waanitan ojjetan dandeggere jechuu miti garu gumaachu ndayu nan kabaya talota dufu san seena galme soolka.
A lot of people that I agree with, I don't agree with, even in the paintings, I celebrate people's contribution and kept the story alive for the next generation.
Artistin kun kitaaba bara 2020 maxxansiisan as United States kutaawwan adda addaa akkasumas biyyattillee deemee uummata biraan gahuudhaaf karoorfatee bakka jirutti weerarri vaayirasii koronaa dhufe. Ammas weerarri kun yeroo to'atame san gochuudhaaf fedhiin qabaa jedha. Hojiiwwan tola ooltummaatii fi hawaasa keessatti dhiibbaa uumuu an akka amma ittiin beekamtii fi badhaasa argatee kan ammoo bifa biraatiin itti fufuudhaaf akka mul'ataatti.
I hope in the future I will be able to open a gallery back over in Oromia and try to preserve a lot of history, a lot of culture. I also wanted to, the one thing that bothers me.
Fundra Oromia Gallery Artinam Banaje Yada. Ada fi ojiwan artif ada jiran heddu kununsuf. Hallammat tojin beeksisaaf artii adda addaa Itoophiyaa keessatti hojjetaman agas mara hawataa miti. Sanirratti hojjechuun fedha. Istuudiyoo banuudhaan hanqina jiran guutuu irratti dhaloota leenjisee fooyyessuun barbaada. Qaawwa artistoota kalammaa guyyaaf kaan dhabuu keenyaan banaman guutuu kan tattaafadha.
Studio where I can teach art and trying to feel some of the voice that's left by a great artist like Lammaa Guyyaa and other people in there.
Waggoota 16 darbaniif maatii isaa wajjin bakka jiraatu Seattle Washington keessatti hojii giraafik dizaayinii irratti bobba'ee haa jiraatu malee yeroo hundumaa keessa isaatti hawaasaaf gumaacha adda addaa godhu akkasumas damee hawaasaa dhugaa ofii himachuuf carraa hin qabneef dhugaa isaanii dubbachuun fedhii isaatii fi mul'ata isaa ta'uu dubbata. Hojii giraafik dizaayinii tajaajila hawaasummaa, tola ooltummaa akkasumas aartii maddiitti dhiyeenya kan ammoo sagantaa nooruu jedhuun torbanitti yeroo tokko karaa yuutiyuubiitiin qopheessuu dhiyeessa. Egaan artistii Yaaddasaa Boji'aatiin ulfaadhu jechaatiin sagantaa keenya har'aa waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata asirratti xumura. Ani Kiristi Ganneeti, yookirra.